Pangoni.
Nyama kwenye sambusa, kichuguni mzigo na toroli, hadi muo inataka pasuka, msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie, girl you know you change my life. In your eyes, I don't lie, girl you know you change my life. Wendo raya dunia, baya, sikia, my dear, usije nikimbia.
Everybody wanna board your boat.
Oh, girl, you shine like a diamond. Oh, my baby
so original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby so original, not photocopy. All these nobodies and somebody's a copy. Baby's only G, she don't copy.
The only
original copy. She's a fashionista, she's a star. She's not even on social media.
DJ
been a lot of toasting. Lots of guys have been up to her, but she told them she was waiting for the one that God was sent to fulfill a kind of craving, a special kind of loving, one with lots of understanding. Come rain, come shining. People started to say that she wanted more than a Mr. Right. All that she wanted was a man that sees the light. They say she's a fool for being uptight, when all that she wants is good love, love, and fight. Special kind of girl, hard to come by. This kind of girl, now you might want to make my wife. You're the one, say no more. Don't bother about what the people say. Yes, I say, every time that I look into your eyes, I see fire in there.
Fire.
And if you look into my eye, you see desire in there.
Desire.
Every love is a crime that I want to be wanted. Every love is a crime. I'm willing, 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 willing.
My time, me na kungoja. Sijamwona mwingine. Salome. My time, me na kungoja. Umempata mwingine Unamuka Salome Mindo yuli Umaskini unamupata Nde chanzo Na ukaenda Wambu Salome Gana nuketwa kemusi Eka unia njene ngumosa Umaskini silana
petals from the morning bloom. Your laughter, a joy to remember. Heaven has blessed me with you. The very day you gave to me, my whole life became brand new. Hey, hey, because of you. Hey, hey. Oh baby, I see me in your eyes. Oh baby, I see love in your smile.
Take it slow.
kunywa pombe. Peleka maisha pole pole. Daddy pe mwenyewe zitoke. Kunywa maji. Ukimaliza kunywa pombe. Peleka maisha pole pole. Daddy pe mwenyewe zitoke. Songa ukalie. Pambeto weka misamati. Pika pika tila tenwani. Kula patirise kamati. Kwanga ukalie. Ondesho mweka ya samati. Ikati kati ya Januari. Haribu jena jenga mwili. Ayo yo.
Aloro. Kumbaba tonya shati na kukabako. Kumbapi ya mushipi ya chili ya tumbo. Usi ya wape kukula jasho yako. Mama mama. Aloro. Niko na size ya mbu ya nifo maso.
Number six.
Kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. We ni pedawa. Mima utu disijele.
What can I do without you, baby? Ooh, ooh.
met you. Nilitamani nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more.
Heavy is your crown.
Heavy is your crown.
The way you hold me down.
Hold me down.
I hope I never let you down, my love. Every girl deserves to feel like a star.
Unapatwa mawenge kinigusa na kuwa kabwege mkalume nikata kiwembe.
Morning glory, morning glory.
Mahua mwingine kwa nani niende, sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby, acha wano dharau, eti siku nta kusahau. Mia yao niteme, eti siku pende. We wangu wangala Najisi sugar baby, shida zako nizi bebe. You are numero uno. You are numero uno. Hey. You are numero uno. Oh. Hey. You are numero uno. Oh. Number one, number one.
All I see is paradise. Give me your ace right now. I need to test your chemistry for your eye. Me wanna look in your eyes and say nakupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, while your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see. Me shamu, you go be my babe.
My babe,
be my honey.
My babe,
be my show.
What you trying to prove, babe, you just talk
be my
about
lead.
It.
Oh, my babe, you go be my
babe. Nothing left to lose, but you still walk around it.
My babe, be my show.
I'm one truth, you still walk around
it. Keep it at you, oh, my babe. Oh, yeah, yeah.
Felt it. And you're the one who's losing. You're too fucking selfish. I didn't wanna do this, but I just can't help it. And I'm afraid it'll hurt when I finally fall down. Cause the weight of my world's in the palm of your hands now. But you don't know.
Peace.
nitakusaliti now. Mataja ima feel proud. Oh, na wala siteseki. Marama utam kama keki. Na ongezeka shan. Utiamo my love. Kama ngewe zangi kupa moyo fungue. Oh, ata iriyo siri ni wewe ujue. Shami shona chera house nifumue. Tupendane roho ziwa umbue. Oh, acha wajue.
Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, darling, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daily?
Baby,
to my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. A long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the baby.
To somehow
give me love, you give me love, yeah.
Na mapenzi mekuja umenifuta machozi kanifanya nipende kuchati kwa meseji zako zenye tezi kiringe kimeshaota mizizi kambareka na swala gugu maji asa kwa nini tusiweke wazi na umesema nipo gotu mimi penzi letu msururu asiafu tumezoea kufatana haina haja taya rufufu wenyewe tunaelewana wewe mderezi karafu nikikwacha nitapata lana basi unajua mikwangu pakavu visije vikaumana tarikul bafale hadal albawabu umeshika dina kuimbia kiarabu hata nikikushika nahisi napata thawabu wakisema niandike sifa taje za kitabu mana naanzaje kukuacha. Oh baby, nanzaje kukuacha. Oh baby, nanzaje kukuacha. Oh baby, my baby, nanzaje kukuacha.
Classic, you know the song. Gotta stay on the ground, bado na mishe mishe. Mesau bate assista, nenda kani wakilishe. Hakunaga suspicious, hato ajiraisishe. We got the same vision, ku complete this mission. Mimi, dom singi, nandosha kwa mdingi. Ni game ya ushindi, ni meshengi ya kingi. Nko huku ni kukule kupita pita shilingi. Mambo sio mepesi kupita pita vigingi. Ah, mesoja, haso zimenoga. Shopping fashion over, na kuletea nguo pieza viatu na mikoba. Kwa sonara kuna pete nimeweka oda. Ntajiba mara moja, go high hotel, there's a place you go stay. The suitable room for you and it's already paid. Eat and drink, swim like a merry may. I'm coming to play, baby, daddy's on the way, bang. Nakuja, baby, nakuja. Chiani, nachacha kuja.
Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja.
Nacha semes
usiku watalala, hawatonivunja pengo, hawatowala. Moyo nimekukabidhi, dumu hapa pafuni, shaiti anga aidhi, na Mungu Baba mbinguni. Chuta mke meshonte chupa, nisema keje nuklipa. Chuta mke meshonte chupa, nisema keje nuklipa. Benzi kitonda na chua wendo tayamu.
Mokyo sati mama, nepa tipo kama mama. Mokyo sati mama, nepa tipo kama mama. Mokyo sati mama, nepa tipo kama mama.
Jamani, this girl, she's on fire, on fire. Akia Mungu sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, eh, mbaya. Girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, oh, oh girl, you on fire. Penda.
Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, ina gal toto mama, shiri, halungin na de mama. Kui chenge yung kungo chunga. Mama, mama, maybe biri tengi mama, mama. Mana kaka nuniki, kinu kaka nusingi. Mana kaka nuniki, kinu kaka nusingi.
Enya tika ocha, binge na juai.
Kuna maya
mbo,
mingile kona wanya
mbo,
mingi na eriga.
Anybody where you won't fight you, tell them come, they already know. I'll be right beside you, by the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Wanna get so, wanna get so, wanna get so, my baby boy. I'll be a soldier for you, I'm guessing the time comes. You should know I got you, and you don't need to got me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I'll be running to you. Running, running, running to you. Anywhere.
Yeah.
Baba leo ni Mungu na ndo atayumba kesho. Amini fungu letu lati aliko mbali. Alisema vita zako tu tutatafuta kwa mteso. Baby miti ya kawaida usijali. Kitogo na chokletea usinune pokea. Nipate moyo nifariji. Na chuti nasiongezea. Usichoke nyombea. Mola kubariki zaidi. Mungu kakupa sura, kakupa shepu. Nyuma chura, mambo yetu mwana sanura. Mwenzako mimi, I love you. Meniteka medula, nilivo vietu. Akili ya inandala ikope, umenifurula. Mwenzako mimi, I love you. Onivu mikie. Ya kwa wichana. Kidogo na chokletea. Usinune pokea. Nipate moyo nifariji. Na chuti nasiongezea. Usichoke nyombea. Mola kubariki zaidi. Yatapita kipenzi cha.
Yatapita.
Holler 0706 387 223.